mambo mengine yote Kenya ni excellent. Tatizo ni ukabila. Najua maneno haya yatawachoma kidogo, lakini lazima niwaambie hapa hapa. Mumalize ukabila. Ukiisha ukabila,
yeah,
Kenya is the best country.
Natambua people, pole mi apa natambua your tribe, pole mi apa natambua my tribe, pole mi apa natambua their tribe, pole mi apa natambua our tribe. Natambua people, people, natambua people, people. Natambua people, people. Natambua people, people. Natambua people, people. Natambua people, watu.
Yeah.
Tunapenda hii country, don't deny you like this. Hata wende wapya kuna country like this. Tumekwa tribal for long and you can't deny this. Hautaribu hii country juu when you are 90s. I thought a lot about this. In fact I thought I lost about this. Mabeshte what I lost about this. Watu wenye Kenya lost about this. Bezi ni panda wote tunajuu. Wa Kenya jairu ni penye iliku. Wa happy birthday Kenya imemachu. Wa ukabila ni utoto tushachu. Wa tuko united kama Manchester, defend it kama Chelsea, equipped kama Arsenal, together kama ngumi, together kama Liverpool.
You never walk alone.
Hautatembea solo, lazima kuwin kako galo. Christ, ndiyo kiongozi tunafollow. Pride, ni bitter but itabidi tumeswalo. Hata kabila yako yote iwe president. Poverty chagwe kabila labda residence. Mase warunda. Hapana tambua kiongozi ya na ukabila. Washatu bafuwa miaka mingi na ukabila. Hapana tambua. Yeah. Apana chafua country yangu na ukabila. Apana chafua. Natambua people, people. Pole mi apana tambua your tribe. Pole mi apana tambua my tribe. Pole mi apana tambua their tribe. Pole mi apana tambua our tribe. Natambua people. Natambua people. Natambua people. People. Natambua people. People. Natambua people. People. Natambua people. Walitaka tuishi pamoja, angetaka angeumba kabila moja. Rainbow ni colorful, rangi zikiwa pamoja. Pudding ni tamu, matunda ikiwa pamoja. Kama Moi tingisha kidole moja. We are one, sini namba moja. We are one, athletics wanajua dunia nzima. We are one, sini namba moja. We are one, sini watu moja. From Adam and Eve, watu moja. Tribal generation, watu moja. Watu kaa wewe ndio anafanya uchumi inaoza. Ati oh, watu wetu, ati oh, party yetu. To fight for country yetu, nene na own kati yetu. To fight for country yetu. Tangu wezi za divide and rule, kuna msi hata waitoka huko kwenye na itakuwao. We ni kama shark zilelelewa kwa aquarium.
na zikarudishwa kwa ocean na hazitaki kuenda mbali juu kwa kichwa. Ziko na aquarium mentality.
Hapa ni home, hapa ni kwetu.
Mbona nisiintamari? Mbona nisitake kuongea lugha ya taifa na kila mtu? Mbona watoto wangu wasiitwe jina za Kikenya? Lazima ikuwe za kikabila. Mbona nisijenge nyumba popote penye nataka? Kenya. So badala ya kutukana na kwa FB, Twitter na Instagram, tuwe united kwa life, kwa real life. Tukipatana tunagoteana, tunaongeza uzito, tunaongeza weight, tunaongeza kilogram. Ushaijiuliza Kenya kachomeka utaenda wapi? Na ukubalike ni kama home. So hapana chafua hapa. Hapana choma hapa kama una plan B.
Hapa ni home, hapa ni kwetu, hapa ni kwetu, hapa ni kwetu, hapa ni kwetu.
Why ni mama music?